studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha saki ko maɗo Ousmane Dicko haalan tawan kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴewdi men zone de la presse ila Bamako nu jire wonani en to ɓoggui jande to jukkugo saria Ahmed Alfaki Almadi ana hani andede hannden CPI o jiyadinke yo cikkitaɗo gollude bonde e helde cuuɗi gonga tedduɗo tumbutu ko ɓadato sappo nde leydi ndi wonno e juuɗe nde. Baale kaɓantoɗe hakkeji yimɓe ana domti jaabu ngo jukkugo e wi majje yo jukkugo nawgo sabato goɗɗo du wayde wadde hono majjum tottan yimɓe tumbutu fawarde e mali fuu du hakkeji mum en. Yimɓe ɗiɗon gardi goto ana eɓe yimɓe jomɓe kaɓorɗo ɓe anda koko goni karbi wonkiji mum en leydi hande abaraju le gallude tumbutu yeeso galle ɗo joɗino ɗo galleji uyinaji tati goni kanɗitilade maheɗe hitande 2016 fa yimɓe keeɓa masola ministre daraniɗo kabaru galleji andini oɗo kabaru keñe li batu capantati e jeenoɓo OMH yo ɗi gani sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani. Jukkugo saria Ahmad Alfaki Almadi ana hani andede hannden CPI o jiyadinke yo cikkitaɗo gollude bonde helde nokkuje tedduɗo tumbutudu ko ɓadato sappo wattude leydi ndi wonno e juuɗe nde fa ɓeydoreɗen faamu keɗoɗenna Mamadou Samaseku
ñande nogo e ɗiɗi lewru août ƴaɓɓindu e ley fuɗugol saria makko Ahmad Alfaki holiti wideo jaɓani kala ko hayfira ko o dardi ɗum tumutunkoɓe e ɓiɓɓe leydi Mali fof yaafa hoñotoɓe hewɓe koliti wide nde ɗo dabare walla mo sanne e ley jukkugol makko ngol saabi e ley faccitango bureau procureur o ɓe gattani hakkille onɗon nokku sanne ka ɓe mbi ɗum ɗum fof e tawede Alfaki ana hani jukkede hono ɗum wajibinira e ley talki rom gongal bonandaji gaɗaɗi e ley wolde suudu saria holiti wide kanko jaadinko ana handi e duuɓi jeenayi fa yottade duuɓi sappo e go'o kaso holitama wiide ɗum yo sifa kawral hakkunde cikkitaɗo o e kañum bureau procureur o e leygal kawral ngal jugen jilodiraki fewi so kanko cikkitaɗo jaɓani kala ko hafira ko procureur o faama jukkoje hakkunde duuɓi jeenayi e duuɓi sappo e go'o kaso so jaɓi ɗum wasude wadde wulitango banggal ɗeɗo jukkoje jonno tama juge en ana wonni mbaɓe hakkille ɗum woni ko anditen hannde. Ahmad Alfaki Almadi lollirɗo Abou Tourab ana jeeyɗano e hooreɓe fedde Ansardine nanngunoɓe ngaldure tumbutu omo jeeya ɗum e fedde mabɓe hesba kumanide kabaru nedi to leydi Niger woni ko nanga fedde CPI ɗum daari yo naɓe suudu saria toon.
Baale kaɓantoɗe hakkeji yimɓe ana domti jaabu ngoɗo jukkugo e wi majje yo jukkugo nawgo tan sabato goɗɗo wayde wadde hono majjum tottude du hono yimɓe tumbutu fawarde e mali fuu hakkeji mum en. Madame Boore bintu fune samake hoorejo ONG Wildaf mali ɗo martodiri kumpa e Hammadou Mayga keɗɗanno ko Mamadou Samaseku faccitani en.
Miɗen donti ko heewi banggal ko suudu sata fawta e makko ko saabi bangge goto ɗum timminan rafi jukkoje bangge goɗɗo ɗum yimɓe le torraɓe ɗum andan wiide no ɗum ɓoyri fof yoga e gadɓe bonandaji ɗi naata e juuɗe ɗum latto sababu ɗum hakkillaji ɓiɓe tumbutu fof walto. Miɗen donti Alfaki jukke fa nawa banggal himmeji amen denɗi procureur holiti wiide horugol ana woodi holiti wiide ɗum e lem majjum kala mo mane mum yiyama bonandaji ɗi naata e juuɗe saria fay goto yoppatake ndenno hakkillaji amen ana walti sanne.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde be malam e Facebook na Twitter do studio tamani. Yimɓe ɗiɗon gardi goto ana eɓe yimɓe jomɓen kaɓorɗo ɓe anda koko goni ndi karbi wonkiji mum e leydi hande abaraju le gallude tumbutu nde yeeso galle ɗoɓe jooɗino keɗɗano ko Mamadou Samaseku faccitani en fa ɓeydoroɗen faamu.
Wattu 19h woni ko machine bingol ngol waɗi leydende abaraji gallude tumbutu keƴaɗo studio tamani gonɗo toon o holliti wiide bonɗereɓe tatton fa yotto nayon ana wonno le mobile Toyota wattu ndeɓe jottino e yimɓele jooɗiɓe noon damgal galle mum en woni ko piɗiɓe jaaɓe ɗon e ɗon yimɓele ɗiɗon keddigi hen goto jaati magal paɗi gar leydi ndi yimɓele ɗiɗon kedduɓeɓe ana jeya e jaaleñol arawan tumbutu fadde bonandaji ɗi jaati ɓe gonno e kawrital tatoɓo gonɗo to on ka hisi seeda fuji kolliti wiide machine bingol ngol yo sifa baasi gonnoɗo hakkunde ɓeɗo yimɓele fa yettade wakkati joni o andaka fuu hoɓe gonni ɓeɗe bonɗereɓe fay goto du sefaki banggal bonandaji ɗi tumudukoɓe ana metta sanne banggal hono ɗiɗo bonandaji gaɗetiɗi sati fuf andatake ɗum fewi hoɓe gaɗi ɗi e ley ko ƴaɓɓi hono ɗiɗo bonandaji tati gaɗi noon e ley gallude tumbutu hakkunde lewru décembre hitande 2015 e lewru septembre hitande 2016 yimɓele jeegoma goni kidduɓe hen ani e mabɓe sollasi en ɗiɗon
laamiɓe toon mbi ana gollide e magal paɗe hen fa kaɗa hono ɗiɗo bonandaji e wi mabɓe du dabareji daɗɗaɗi ɗi woni kuttinali hono ko anniyano ko horugol ngol ana wonda fa ande wabɓe hono ɗi hono nde war hoore du nanndo kanko kalifa agi imama jokko maire tumbutuɗo wonko haaldi Ibrahima Jallo kedden Mamadou Samseu
Il
ko nan mi ko de yimbe le joodi non dangal mu en won ko yimbe le wobbe ngarbe le mobel jotti tan felli be don e don dido keddike ani mabbe gardu goto wakkati joni o kay wawa fi hanude don kudu sabi hon dido bonondaji an gadal le ngalura tumbutu ka andon wiide kay hono bibbe tumbutu be min jogi sugla mun fasan bangal dabareji kandi piyade di kay yo mangal pade men be mbawani don sabi kala de bin kibin hon dido til alaji kambe min noddata salabe kuntana dum hore ka fa hande wala ko bilti tafon won debbo cikitaado natudo e joodi wakkati joni o ndan non holta wiide holgol mun an wonde wadade
qui veut dire que il y a vraiment une enquête qui est en cours
galleji ujina tati ngoni kandi tilade hono mahede chakete 2016 de hono kabar mudu andama le batu OMH tapantate jenobo fedde du jinama fa million jawdi natirta talki gollida ci jinama fa galleji ujina chapandi joy mahe ko warata Ousmane Kone ministre leydi medam o horeji du walde jokko OMH wonko halde Imrana Kilou Mayga kedde na Mamad Samsek
2016 a été une année de réalisation
jawdi kunati e juri am e leydi tan 2016 de woni milliarduji sappo e jetti e millioji didi milliarduji jenay woni ko yaltina den aldad golleji di chapandi jetti jetti du temdere adad jawdi mun an hawra chapandi na edidi do temdere galleji kewdi mun ko maha e le hitande 2016 de dabareji kalisi dun an wonde dartede bangal fa hande galleji kandi mahede ujnaaji tati galleji kan mahede fadde hitande 2016 de timma fedde kumanide mijoji dati dabareji jawdi joinama gollo o ministre jawdi e ministre galleji ngoni der hen
39% par rapport au budget prévisionnel
nyalaande aduna yamminaama cilon muɗum jeenoɓe kenge dow totirgol ɓeygu yande nyalaande hokkore on sukaaɓe hakkillaji dow nafakaji totirgol ɓeygu fa warde e bandiraɓe men rewɓe dunke ande kam mbi yo wayde suɓaade laawol lobbol waddantanno nokkuteji le totirgol ɓeygugol kanko docteur Alassane Dicko hooreji gollirde daraninde dabare cellal wonko haalde Hawa Berthe keɗɗenna Mamadou Samba Seku
les avantages des contraceptifs
na fakaji haygol engu ana kewi arande rande yo totingol bengu bangi goddo dun an lato sababu sukabe robe isa nyawuji hono VHN dun nota sababu dun bungul deedi ngontama buito fasane ne mila wiide ko buri hebde hen kuteji di na bili sifa cubado sifaji gontun din jadata fi e yimbe la wobbe den so en jidi hisude hono ido bonandaji an han jen cuudi dogotor sala e beedo no fam sala dun ana ande sifa ko jomu handi sifaji haygol bengu ana kewi kabaru mon o woni ko buri fufu yafude majji sifaji boyo et du boyata et kanya sifaji goddi dun nangodi
les méthodes de longue durée et les méthodes de barrière
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famtan décap yoroso baddi kenya hore be janginirde l'école de fawade syndicat janginobe cercle ofu batten mudu yo bande dabareji pati he kono pati hebobe def dalida honon no rowani ni sabe de le temedere fu yo noge jeddon tan kebi kabaru wartirgo hono jande sila berdu andinama yimbe jomben kab orde cogi hono chefe dabaji wuro nyodugo le cercle nyafunke o dun jamma ala jabbi do bandiji di yo piande do puddir tafen pade mabbe yadude e dabaji di fu yimbe ton torribe fasanne dardi lamu mali rana dum men horebe warde politique APR ngadi batu gundanto nyande alande yo joindo biroto on fa warde e lan lanade woteji communaji di dun communaji garoji di wadani dum men baddude ko yata fa e temdere do le odo batu horebe bale cellal communaji cercle joy burem di fu tilike alande jande do jogala jawdi e lamu yo beedande de bale kuyam golle fa wadi so ben jangina e le jande balde tati de CICR iti jawdi mudum ben dokkandiram famu golleji dow ko heewi do do kadude di do kabaru jande ke de hada de yotere man yeso en tawde jangu